mu cyumba kiburanisha hagaragaye mu amahoro ane umukobwa Rwigara Sinaporo ari na uhagarariye urwo ruganda mu mategeko yari kumwe n'uwunganira uru ruganda abunganira Rwanda Revenue babiri ndetse n'abari abakozi b'uruganda Premier Tobacco Company ubu bamaze amezi arindwi batagikora mu kirego cyihutirwa cyatanzwe n'uruganda rwunganirwa na Maitre Etanger Rwagatare rwagejeje ku rukiko rw'ubucuruzi rwa Nyarugenge uru ruganda rusaba urukiko guhatira ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro gukuraho inzitizi zigera kuri eshatu zibuza uruganda gukomeza akazi karwo k'ubucuruzi umwunganizi w'uru ruganda avuga ko Rwanda Revenue yatwaye mudasobwa z'uruganda ndetse n'ibitabo by'ubucuruzi ibi bikaba byarabaye inzitizi zo kutabasha gukomeza imirimo Maitre Rwagatare Janvier yasabye urukiko gutegeka Rwanda Revenue igakuraho ubwitambike ku makonti ya Tobacco ari muri Equity Bank ndetse na Ecobank yafatiriwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyuza imisoro icyanyuma uru ruganda rusaba ni ugufungura ububiko bw'ibicuruzwa byarangiye ndetse n'ibikoresho bitumizwa mu gukora itabi byaheze mu bubiko bw'uruganda umwunganizi w'uru ruganda asobanura ko batanze ikirego cyihuse kubera igihombo bakomeje guterwa nuko uru ruganda rutagikora harimo gutakaza abakiriya babo ba buri munsi ibicuruzwa bimaze amezi arindwi mu bubiko birimo kwangirika n'imiryango y'abantu bagera kuri 200 bamaze amezi arindwi badakora ndetse n'igihombo leta ubwayo yatewe nuko uru ruganda rutagikora Maitre Rwagatare yasobanuriye urukiko ko uru ruganda rwatangaga umusoro ku byacurujwe buri kwezi ungana na miliyoni 300 mu gihe cy'amezi agera kuri arindwi rudakora Maitre Rwagatare yumvikanishije ko leta imaze guhomba agera kuri 2,200,000,000 ku musoro yagombaga kuba yarinjije mu isanduku ya leta izi mpamvu nizo zashingiweho uwunganira uruganda Premier Tobacco Company asaba ko urukiko rwategeka Rwanda Revenue gukuraho izi nzitizi zose abahagarariye ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro barimo Maitre Clement Gatera na Maitre Bajeni Ibyiringiro basobanurira urukiko ko uruganda Premier Tobacco Company rutigeze rufunga ko bafatiriye gusa ibitabo by'ubucuruzi mudasobwa ndetse n'ububiko bw'itabi byamaze gukorwa abunganizi ba Rwanda Revenue bavuga ko banasabye uru ruganda kuza guhabwa za fotokopi z'ibitabo bakoreshaga mu gucuruza bakazana na flash disk bagahabwa amakuru yose bifuzaga ari muri mudasobwa banasobanuye ko kandi amakonti y'uruganda atafunzwe ko ba nyiri uruganda bemerewe gukomeza gushyiraho amafaranga gusa ngo ntibemerewe kuyakuraho ababunganizi ba Rwanda Revenue basoje bavuga ko ibivugwa n'uwunganira uruganda ko rufunze ari ibinyoma ko kugeza ubu uruganda rurimo gukora inyivugo yatumye bari bateraniye mu cyumba cy'iburanisha bari biganjemo abari abakozi b'uruganda basakuza umucamanza basaba kugira ituze Maitre Rwagatare Janvier yisaba asaba ijambo yumvikanisha ko imvugo z'abunganizi ba Rwanda Revenue zirimo agasinyaguro yavuze ko uruganda rwafunzwe na Rwanda Revenue rushyiraho ingufu n'icyo kigo ndetse ruhabwa n'abarinzi bazanywe na Rwanda Revenue uyu munyamategeko yongeye gusobanura ko gusaba uruganda gukorera kuri fotokopi bidakwiye yagize ati niba Rwanda Revenue yararangije kubara umusoro icyuru uruganda ungana na 500,000,000 ibitabo by'uruganda muracyabikoresha iki uyu munyamategeko yasabye Rwanda Revenue ati niba mwarashakaga kwishyura imisoro kuki mutagurishije amataba ari mu bubiko hakiri kare atarakomeza kwangirika naho kuba bahagarariye Rwanda Revenue bavuga ko amakonti y'uruganda adafunze Maitre Rwagatare yavuze ko ibyo bavuga bitashoboka kuko utakoresha uruganda mu gihe udafite uburenganzira bwo kuba wabikuza amafaranga ugura ibikoresho cyangwa wishyura bufitiye umwenda Rwanda Revenue yavuze ko iby'uruganda Premier Tobacco Company isaba nta shingiro bifite kuko byo yise inzitizi zatumye badakomeza gukora batabibona nk'inzitizi ahubwo ari ingaruka batewe no kutishyura imisoro n'amahoro ku gihe naho ibyo uhagarariye uruganda yavuze ko leta yatewe igihombo nuko uru ruganda rutagikora atari ibyo kuko leta yishyuza uru ruganda 600,000,000 mu gihe uruganda rwo ruvuga ko leta yahombye 2,100,000 Rwanda Revenue igasanga nta gihombo kirimo mu gihe leta izaba yishyuwe aya mafaranga ababunganizi ba Rwanda Revenue banavuze ko ibyo kuba hatezwa cyamunara itabi biri mu bubiko bw'uru ruganda ngo Rwanda Revenue yishyuye imisoro aba banyamategeko bagira bati ntarirarenga n'ejo twariteza promye tubako kampani uruganda rwahoza rugo umunyemara sina Paul Rwigara umaze imyaka irenga ibiri yitabye Imana. Urupfu rwe rwavuzweho byinshi, bamwe bemeza ko yazize impanuka y'imodoka, umuryango ugashinja leta ko ariyo yicishije uyu munyemari. Umwaka ushize nibwo umwe mu bana ba sina Paul Rwigara Jean Rwigara yumvikanye ashaka guhatanira umwanya wo kuyobora u Rwanda, ibintu bitamuhiriye kuko komisiyo y'igihugu y'amatora yamubwiye ko hari ibyo atujuje. Ibintu byaziyemo Jean Rwigara gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera zaje kumushinja gukoresha inyandiko mpimbano ubwo yashakaga imikono y'abamusinyira. Jean Rwigara yakurikiranwe mu nkiko ari kumwe n'umubyeyi wa Adeline Rwigara na murumuna we w'Amahoro Anne, bari bahuriye ku cyaha cyo kunyereza imisoro. Baje guhanagurwaho iki cyaha bituma uw'Amahoro Anne arekurwa, abandi baguma muri gereza bakurikiranwa n'ikindi cyaha cyo gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha abaturage ubutegetsi. Diana Kiharira icyo gukoresha inyandiko mpimbano. Umwanzuro muri uru rubanza uteganijwe ku wa gatanu w'iki cyumweru. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.